sendlulile sendi wayephathekile umntanami yesendlulile sendi wonganginethemba wongithi ingane yami izovuka
I'm gonna make you mine.